Radio Gurdia America. Radio Gurdia America ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mudusanga kuri FM 104.3 no kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri VOA radio yacu naho kuri WeChat radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma kuri micro na Dietari ku buhanga bw'ibyuma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. I am a man.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira kuki turasubira ku byerekeye intambara imaze iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta, intambara imaze igiye ivugwaho mu itangazamakuru hirya no hino. Umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba wohereje ingabo muri Kongo muri gahunda yo gufasha mu ibahirizwa ry'ibizava mu biganiro by'amahoro hagati ya leta n'imitwe yitwaje intwaro harimo n'uwa M23. Inzego z'ubutegetsi zo muri Kongo zikemeza ko hari imitwe y'inyeshyamba irenga 120 muri icyo gihugu, gusa wa M23 niwo kugeza ubu ugaragara nk'ufite imbaraga zo kurwana n'ingabo za leta no kwigarurira bimwe mu bice by'igihugu. Umuhuza watumwe na Afrika y'Uburasirazuba Uhuru Kenyatta ahoze ari perezida wa Kenya aherutse gusaba ko umutwe wa M23 warambika intwaro hasi ukayoboka inzira y'imishyikirano. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye umuvugizi wungirije mu bya politike w'umutwe wa M23 bwana Munyarugero Canisius ngo adufashe gusubiza bimwe mu bibazo mwibaza. Bwana Munyarugero, ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga.
Murakoze bwana munyamakuru.
Ye, tubashimire rero umwanya muduhaye muri kino kiganiro. Hari abantu benshi cyane, ndabona urutonde rw'abantu benshi bashaka kugira icyo bababaza kubera ko kino ubundi ni ikiganiro cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika, ariko nagira ngo ntangire nkubaza ntaza no kuvaho mburi umwanya narindi vuze hariya mwiriburiro ry'ikiganiro barimo baravuga, ntabwo ndavuga ba kuko ni benshi, hari ibihugu bitandukanye, hari umuhuza, hari Kongo, bati nyabona ni murambike intwaro hasi musubire inyuma murekure ibice mwafashe kugira ngo tubone kuganira tuvuge amahoro tubone kubatega amatwi. Mu mutwe wa M23 ni ibintu mwiteguye kuzakora?
Urakoze bwana munyamakuru, nanjye ngushimire nuko nabiteguye koko n'abatumirwa batwumva kandi baduteze amatwi mu mpande enye z'isi. Icyo cyifuzo cya perezida ucyuye igihe Uhuru Kenyatta wa Kenya kuvuga ngo turambike intwaro hasi tujye mu mishyikirano, icyo rwose nako turabishaka kuko nabishatse kera, ahubwo twarakinze kurambika intwaro hasi turi tayari, kuko kujya mu mishyikirano rwose turi tayari. Ikibazo dufite gusa ni kimwe, nicyo kuvuga ngo nidusubire inyuma tuve mu rugendo twafashe aho turi. Aho turi ni iwacu, ntabwo turabimukira, ntituri abanyamahanga, ni ku butaka bwacu, ni gakondo ya basogokuru na basogokuruza. Baratubwira ngo dusubire inyuma tugeze kurambika intwaro hasi, oke, gusubira inyuma oya.
Kurambika intwaro hasi yego, gusubira inyuma oya. Ariko se iyo bavuga kurambika intwaro hasi mu by'ukuri baba bavuga kurekura imiji mwafashe kure kuri bice mwafashe mukabigumamo ariko mukareka inzego z'ubutegetsi za Kongo zigakomeza kuba arizo zihagenzura ngira ngo nibyo bavuga bwana munyarugero
Wana mnyama tunana ni mugira ngo yo vuganga ahunga ahari kuvuganga cyo hazere bigi tuzamo nubwo tutakatiri nubwo abandi huko nubwo abandi niyo rese bavuganga leta leta ni jewe nawe na mwindi tabwo leta ni jewe nyine gusa leta ni jewe nawe nabandi bariye ko ngutse aha turi rero ni watu ko hari kwa ngo kide ndetse ngo bambarizo baje ko abone ko ngo bafite ubuntu cyo kimoto ke nabwo uri wowe nabi bambarize mu tuje ni dusubiye na tuje urahagutse ndahavuze ko simbatiza amazi
ubwo se sinjira ngo niho muri buze kuvugira mu biganiro kubera ko uko mbyumva wowe uravuga uti aha ni iwacu ntaho dusubira inyuma tujya naho bakavuga bati nibarambike intwaro hasi tubone kuvugana
ndashaka kurambika intwaro hasi ntaho tujyana ikibazo n'iyo mvuga mu Rwanda yubuye nibo baradushotoye kudushotora bo ni ukwikora iyo badushotoye nibo batribuna ariko kuko ngo kurambika intwaro turabyemera natwe umuziro gusa no kutubira ngo bisubire niho nshaka kumenya ngo baratubira ngo bisubire nyuma tujye hehe ubwo niba hambira turamenya ibikurikiye
ye ndakumva bwana munyarugero ariko iyo bavuze kurambika intwaro hasi ejo bundi uriya musirikare ukuri ingabo za Kenya zaje gufasha muri icyo gikorwa yaravuga ati ni ukuzirambika hasi tukanazitwara ko wemera kurambika intwaro hasi bamaze kuzitwara baramutse bazitwaye barangiza bakavuga batubo rero noneho bya biganiro turakubwira uko tubyumva kuko nitwe tuzifite aho ntubona yuko ushobora kuba wagize ikibazo
ariko bwana munyamakuru wakora umwotso twumva mu cyo yabatake kuzirambika hasi ndagirambika ziriteho ntabwo ndirambika zibahere
ntabwo zitanga
kare kuzirambika rwose byoroshye tubonabyemera cyane ariko kuziho hari ibintu
ariko rero uravuga uti aha ni iwacu turarwanira uburenganzira bwacu turarwanira bene wacu hari urwandiko ruherutse gusohoka rwashyizweho umukono n'amatsinda atandukanye ngira ngo ingabo za M23 muvuga yuko mu byo murwanira bitandukanye harimo nuko abo mu bwoko bw'abatutsi aho muri Kongo bafatwa nabi bahohoterwa bakanicwa ariko muri urwo rwandiko nabonyeho umuntu wasinye avuga ko ahagarariye ubwoko bw'abatutsi muri Kongo yamagana umutwe wa M23 ashyigikiye yuko ibyo leta ya Kongo ishaka ari byo bishyirwa mu ngiro
bwana munyamakuru uwo muntu uhagarariye ubwoko bw'abatutsi sinye yamagana M23 ndagira ngo ngira ngo sinyatire ye n'ikiganza cye n'amagambo avuga ni amavuga mbehe ntabwo ari amagambo y'ukuri ahubwo ni amavuga ndende kuko iyo rero umututsi mwene wabo bamurya bakamutika ku mawa y'ihangu bakamurya wakinze nk'iki wese yambaye ibirenge ahubwo nawe ejo baraje bamurya
ariko ntabwo yavuga ko ahagarariye abatutsi ataratowe bataramutoye ntiwumva ko afite nawe abamuri inyuma bamukurikiye
urakoze cyane bwana munyamakuru gutorwa ni kimwe no gushyira mu bikorwa ibyo yatorewe ni ikindi iyo ayo mavuga mbehe yaje ibyo yatorewe urabitesa ukavuga ibyo wishakiye
Tatizwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi reka nakire bamwe mu baduteze amatwi kuko bari ku murongo ni benshi bashaka kugira ibitekerezo batanga n'ibibazo babaza reka mpere kuri Salem ikaze mu kiganiro muri Sanga uravuga aho uri uhita ujya ku kibazo cyangwa igitekerezo
nikiniye kuba mu mpaya kanya nanjye ngira icyo mvuga banyita mukamara kitwa Salim ndi ngaha muri Uganda aho bita Mubende nkaba mbanje kuramutsa abantu bose barimo barakumviriza none byo kubyerekeye icyo kibazo cyo muri Congo M23 mu gisanzwe urabona icyo kibazo cya M23 ni cya kera cyane icyo kuvuga yuko ari cy'ubu nyine urabona ababirigi bagikoronije ibihugu urabona hari ibipande bimwe byagiye bijya mu kindi gihugu ugasanga bamwe baraho muri iki gihugu ugacikanga bisanze mu kindi gihugu none rero nimba bisanze mu kindi gihugu nabo zibo babyigize ubwo butaka n'ubw'abasokuru nabo bategerezwa kuguma babaho nyine kamwe nyimba batabashaka botumwa babafata bakabomeka ku kindi gihugu nyene baje bamuka ko hanyuma ibyo bibazo bikava mu nzira yena saba yuko amasezerano bari bagiranye muri Kenya na Nairobi yuko yokurikizwa hanyuma abo bantu nabo bakarenga amahoro bakareka kuguma barenganwa bikigubisa ibijyanye gembo na yuko bari bakwiye kwicarana hasi bakavugana ayo masezerano bagiranye kubanzizwa hakareka kuguma hari inzira akarengane abantu bamanye ntekera ku mutwe ubwo nya Afurika y'ubuturuko bari bakwiye kujya hamwe nyene icyo kibazo kigakemurwa mu mahoro.
Urakoze cyane Salim Mukanya, ndaza kujya kwa bwana Munyarugero mubaze kuri icyo gitekerezo uvuze, ariko reka mbanze nakire Fisto.
Yego nyerewe neza, ndabanza gusoza abaduteze amatwi bari hirya no hino. Njyewe ukuntu mbona iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo gishobora gukemuka nk'uko uwo muvandimwe yari abivuzeho, ni ibintu ahanini ugenda ubona bifite inkomoko mu mateka ya kera, kuko buriya ni zimwe mu ngaruka abazungu bagiye badusigira mu bukoloni bwazo. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu mbona iki kibazo gishobora gukemuka ku buryo n'abaturanyi b'abakongomani basaba kuba bagira amahoro arambye cyangwa se umuti ukaboneka urambye, ni uko bashobora gusubira mwari amasezerano uburyo ki abazungu bagashyira ziriya mpapuro ahagaragara bagiye bakatiraho imipaka bakazitanga cyane cyane nk'ababirigi, bakaba bagirana amasezerano nka kiriya gice cy'abanyarwanda cyangwa se kiriya gice abantu bavuga ikinyarwanda muranye ihanganiraho gato nayo nkoresheye cy'abanyarwanda, ni abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakaba babahereza ubwigenge bucagase. Twagiye tubona nko muri za Taiwani hariya muri za China n'ahandi bakaba bagira ubwigenge ariko bucagase, bakaba bagira igisirikare kikaba aricyo kicungera umutekano w'abari abaturage. Ibintu ndakeka bishobora kuba byasubira ku murongo, cyangwa se kiriya igice cyo nk'uko bagiye babigabura imipaka igasubira nk'uko yahozeho kera ishobora kuba byatanga amahoro arambye.
Urakoze Fisto. Reka nsubire kwa bwana Munyarugero, wumvise ibibazo abo bantu, ibitekerezo by'abo bantu, igitekerezo cya Salim n'igitekerezo cya Fisto birajya gusa, ako kantu ko kuvuga bati ni ikibazo kimaze igihe kandi gihora kiza kigaruka kigenda kigaruka, kandi nyamara bifitanye isano n'ibyabaye mu gihe cy'abakorone, none nibabakebereho ako kantu namwe mwigenge, cyangwa abandi bati nibabemerere yuko muri abanyagihugu buzuye bitihise babomeke ku kindi gihugu. Ibyo ngibyo ni ibintu mutekereza kuba mwashyira mu mishyikirano?
Bwana Munyamakuru, ndagira ngo ibitekerezo by'abavandimwe bombi ntabwo bitandukanye cyane, nta kinyuranyo gikuru kirimo, uretse kumwe avuga ati aho hantu hateje ingorane n'abazungu kuva mu mipaka ya Berlin, uko niko kuri kwambaye kuri. Nyamara nuriya nawe uvuga ati ako kajya ku gataka kari gahoze ari akabavuga ikinyarwanda kibakatirwaho, none uyu munsi abandi banyekongo bagenzi bacu ntibatwemera. Icyo nyashaka kubwira ni kimwe, Bwana Munyamakuru, nshingiye kuri ibyo bitekerezo by'abavandimwe babiri batanze bombi uko babitanze, ni ukuvuga ngo icyavamo kimwe kizima gikomeye, icya mbere ni uko tubanza tukemeranywa n'abanyekongo bakemera ko turi abanyekongo nkabo. Ni gute yumva ko hari uciye muri Kasai aba umunyekongo karu, uciye muri Bandundu aba umunyekongo karu kikundusha, uciye muri Ekwateri meme shoze, kuki atemera kurangiza neza umunyekongo wa Kivu kandi uhavuka w'umwenegihugu nkawe? Icyo rero kiringanyizeho o meme pie de garte, yumve ko ndi umunyekongo nkawe, yumve ko ngomba kugira uburenganzira nk'ubwe, yimvikanwa nje yinzazanya ngo abuze amahoro nareke atuze dusangire. Niyemera rero tuzajya mu kiganiro mu buryo bwo kujya tuciye mu mishyikirano.
Ariko niba nibuka neza ibyo bintu Bwana Felix Tshisekedi aza ku butegetsi yarabisobanuye anabyemera neza ko muri abanyarwanda muri abanyekongo mutari abanyarwanda nk'uko byavugwaga, arabyemera nawe?
None se wakugira ngo Tshisekedi agira imbuga ziri mu kanwa, ibyo yivugiye akijya ku butegetsi nyuma y'imyaka itatu gusa arabihinduye, agira indi mizinga mu kanwa ke,
none ubu yarabiretse avuga ko mutari abanyarwanda amine mutari abanyekongo.
Iyo wanaga ku butegetsi ku manywa y'ihangu bagatuza umututu bakamurya,
iyo banaje ku butegetsi ku manywa ihangu bakirwa batukuba tuzazanga mu mihanda mu mayira n'ahandi iyo banaje ku butegetsi ngo noneho abatutsi n'abahutu bavuga ikinyarwanda cyakwiye gutura ngo batekane ntabura abanye ku nkwatwe uyu butegetsi n'abatutsi
none mukanya ndasubira ku mirongo ya telefone mwe munyihanganye ariko nagira ngo nkubaza aka kantu ubu ko mbona muregera imbere muva ku mugi mufata undi mufata gasozi mufata kandi murimo muragana he murashaka gufata igihugu cyose cyangwa murashaka gufata agace kamwe nkuko abavandimwe babivuze mukavuga muti aha ngaha nta uzaharenga
bwana munyamakuru ndagira ngo umenyeshe ko uduce twamunzwe n'intambara twamunzwe n'imitwe y'intambara yitwaje ibirwanisho ni kagari cyane ku gace kagari cyane hari abavandimwe wacu tuvukana hari nabo duturanye kabone nubwo twubatse twemera ariko twebwe n'imoko twavukanye yose turayemera ijana ku ijana hari abatembo hari abahunge hari abandandi hari abakano hari abaka hari abanyanga abo bose niko twavukanye abo bashya abanyanga abatutsi n'abahutu nk'uko twese tumerewe nabi izo ntambara zose zose turajya imbere tujya imbere n'ubundi tugandire kugira ngo turenganure n'abo bandi barengane kuko ntabwo tuzi njyewe uvuga kanijisho ni ubwoko bw'abatutsi ariko n'umuhutu mugenzi wanjye nawe ntabwo amerewe neza n'umuhero n'umuhunde mugenzi wanjye nawe ntabwo ameze neza n'umutembo muturanye nawe ntabwo ameze neza aho hose rero mvuga ngo uko badushotora tubasaba ko dushyikirana bagakomeza kubyanga bazajya badushotora dushume dusatira kurenganura abari nabo barengane
mukanya ndaza kukubaza ibijyanye n'indi mitwe yishyize hamwe ivuga ko ishaka kubarwanya ariko reka mbanze njye ku murongo wa telefone nakire John ikaze mu kiganiro muri sanga John watwumva neza bambwiye ngo ni Jones
hello
uratwumva
kubawuva cyane nayo numvise ngo John ni Jonas
Jonas okay igitekerezo cyawe naho uherereye
ya nitwa Jonas nda Kampala
komeza igitekerezo yego komeza igitekerezo
mbanje kuramutsa ariko radukurikirana ku kibazo cya Nzenzuwa na Congo bwambere banza kubanza kugira icyo mvuze ku ngabo ziriko ziratwagwayo kugira ngo zifashe Congo kurwanya M23 ubwambere jewe sindabyakira neza kuko imbere y'uko bobanza gutwara ingabo kugira ngo barwanye M23 bobanza gufasha Congo na M23 kugira ngo babanze baganire bumve ikibazo kihari kuko hari igihe usanga bagiye kurwanya M23 kandi M23 nayo iriko igwanira agateka kabo kandi bahabwa n'amategeko mpuzamakungu hanyuma kindi nacyo ngomba kuvuga ni uko urazi ikibazo M23 n'abo igwanira bafite ni ikibazo nk'uko abambere babivuze cyate n'abakoronije Afurika kongi irimo n'ibindi bihugu baza guhindire ibihugu hama abo bantu bavuga ari nabo bagirizwa ko atari abakongomani bisanze muri Congo biciye muri izo mbibe zashyizweho n'abazungu bivuga ngo ubutaka bariko byumvikana ko bwari ubwabo ndaguha akarorero mu Burundi hari igice kiri muri Tanzania ubu tuvugana kandi kirimo abantu urazi n'ururimi rwabo hazanze n'ikirundi mbega icyo gihe nubaza ni igihe Tanzania yashaka kwirukana abo bantu kuko by'ukuri urazi bavanzemo ururimi rw'ikirundi byo byenda gute bababwira ngo mwebwe ntimuri abatanzania nimusubire mu Burundi icyo gihe byo byenda bite hama ku kibazo nacyo kijyanye no kuba M23 yashyira ibigwanisho hasi kugira ngo baje mu biganiro jewe nibaza ko atari cyo bo kwihutira ahubwo ikihutirwa ni uko bo kumva ko bategereza kugira ibiganiro na leta ya Congo hamwe n'umuhuza wabo ariko kandi bakaguma mu buce basanzwe barafashe kuko ntibaba mu ishyamba baba mu banyagihugu icyo nabasaba gusa nuko atamunyagihugu n'umwe yoribwa ugwara bagacunga umutekano w'abanyagihugu agateka akazi na muntu kakubahirizwa ntihagire utotezwa ngo nuko abitwa bagwanyi bari mu ibibanza kuko bashobora gushyira intwaro zabo hasi hama leta igasubira guteza izindi mvururu kuko burya iyo umuntu enventuwabo ikike inkoho irashobora kuvuga bakumva ariko mu gihe wabashije ibiganisho hasi ndakeka enventuwa ataki atajambo yoba igifise no muri ibyo biganiro muri make intwaro ntibazigumane ariko bubahiriza agate akazi na muntu kaho bari mu burere bwose bafashe kandi by'ukuri bibe iby'ukuri ataruhenge rurimwo hama bagira ibiganiro na leta Kongo ironke amahoro bakure ubujyajya mu mitima yabo kuko igikenewe nuko Kongo ironke amahoro kandi Kongo ntizoronke amahoro idahawe amahoro n'abakongomani nyine baba abazungu yaba uburusiya basaba indege zo kugwana yaba East African Community basaba abasirikare babafasha ntacyo bazobafasha Kongo izogumari y'abakongomani ahubwo ndashakira umuti hano atabujyajya burimo murakoze
Jonas urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe utanze mu kanya gato ndaza kujya kwa Simon no kwa Jean Paul ariko reka nsubire gato kwa bwana Canisius wumvise rero uko Jonas abivuze ati nibaganira ariko intwaro zabo be kuzifasha hasi
Yana mu nyamakuru nkuko Jonas amaze kubivuga koko uko niko kuri kuko twese ntago twanga ibiganiro na rimwe ahubwo cyo dupfa nigira ndimeshatu enye za Kongo za hatu na hatu ariko nongere ntango urundi rugero ukomeye bwana munyamakuru bishoboka bityo tugiye kaminjusi navuka ndi umunyekongo ngakura ndi umunyekongo najya gusaza bakivuga ko ntari umunyekongo icya kabiri kaminjusi ntunze mbaye muri Kongo ko havuke ndi ahatuye ese ko kibumva ko ibyanjye bashaka kubitwara barabitwara banyange kuki batantwarana nabyo barifuza agataka kanjye barifuza umutungo ntunze barifuza ibyo mpatungiye byose batari kuwegenda ugenda ujya iwanyu rwanda harya mbaye umunyarwanda kawuki kuva naravukanye nabo tukigana tugakorana tukanakorana kugeza mu masaziro yanjye nsanze ndi umunyamahanga
ni ikibazo kuko n'indi mitwe itavuga rumwe na leta n'indi mitwe yitwaje intwaro aho ngaho iherutse kuvuga ko igiye gushyira hamwe ikarwanya umutwe wa M23 iwita abanyarwanda bwana munyarugero aho ngaho ho muyobora aho ngaho ho mwafashe ko bisa nkaho abaturage batemera umutwe wa M23 bizagenda bite muzabumvisha gute ko muri abanyekongo mutari abanyarwanda
Kita mubwire bwana munyamakuru. Inshuro yose nka teritwari iratumwe 100%. Abaturage bayo bose b'uyu munsi nibo bafite amahoro kuko batatumye bizabo cyangwa se ngo babavyore cyangwa se ngo babatiye cyangwa se ngo babagirire nabi. Ubu nibwo batekanye nibwo batuje na kurahira impamvu. Ndakurahira impamvu y'umuntu. Abaturage baratwemera, twemeranya nabo, na n'uyu munsi wavuze ngo twari dusigaruke batwiruka atahumbi. Ikindi cya kabiri nagwaho urugero, nibwo ngo abaturage ntabwo batwemera. Igiye kwishyira hamwe ngo turwanye harya ndakubaza bwana munyamakuru njyewe kandi njye uvuka muri Kongo na jenerali Sultani Makenga nitwanyarwanda kurusha FDL kandi ubwo njyewe na FDL ni nde watahambiye njye ukwiye gutaha isigare muri zanjye ibyo byavugaga by'ingabo z'umuryango wa Afurika uwo muryango wa Afurika uyoboye amarorerwa FDL yasize ikoze mu Rwanda none FDL nazibaye ku butaka bwa Kongo iraturwanya ariko ahubwo izo ngabo zaje zikarwanya FDL zikaturekaho
ariko ntabwo bemera yuko FDL ari abanyekongo nabo
nimo kucyaka barwanya kwa bishaka hivi kuko turi watu nabo bavuye wa muri Kenya abandi bavuye Burundi abandi bavuye Uganda kuko turi watu kutaka bwa tubara bishaka hivi basubiye wabo huko ikigero
nuko mwe mwafashe
bibazo fata izo ntano zabo bazisubiza wabo twebwe twese watu ahubwo badunanya n'urubuga ko kuganira na leta Kinshasa
barabarwanya kuko mwafashe intwaro mukigarurira ibice bya leta yemewe ifite ibirangantego bya ibendera ryayo
ibice bya leta
Tajijwe di Amerika hivujiri Washington DC. Deka tukwa chile vgana ni itanga Simon ikaze mchigani romuli sanga vwa vwa au herede ye ni chivazo chawe changu jitekelezo.
Ok, mwakozwe ndi Kigali mu Rwanda. Mejangu mbaze mvuji zwa ya mventuru waise ko mwavuga kwa harani ure nganjira vuga avo mhaba andi wakongo mani wote woku chivaba fachiyambele wakegu kaninu haro mbele mundu ure nganjira wale baragwa kenani cyaka biringira ngo mubaze aze kumbwira se kwingabo zawo zo muryango wa Afrika y'Iburasirazuba zikomeje kwiyongera za Kenya iza zo Burundi ziri kuza bo bumva ntabwo bafite bwo kuba bageraho bakamanika amaboko bakemera kuba babashyira hasi intwaro ikindi bambwiye nimba koko ibiganiro babishaka na Leta ya Kongo ese nimba bashaka ibiganiro ubundi mbere na mbere ubundi bezira intwaro bari bagamije iki atubwire abisobanuye
arakumva
na tena nambe
ndagira ngo mubwire ngo yarashije avuga ngo mbese ngo abandi bagiye kumwe nako bari mukaza bakabara sosejwe ngo mbese ngo kwica batafa impano ndagira ngo ngana munyama kuruna ni bari bakiye abantu n'amashyaka
y'abantu ntwaro
abantu sose nta nubwo twese turi muri diburi imwe ndetse yewe no kujya mu ishuri abantu bagiye kwiga ku ishuri abajya kwiga ku ishuri bose ndagira ngo habamo uwa mbere harabumva vuba harabumva bakererewe hari n'abatumva twese uko turi muri Kongo rero bizimugira n'ibitekerezo ntabwo bavuga ngo ndahora mpotoza ngo nemere yego ndiyo bwana barakubwita urushyi bati yego ndiyo bwana ejo bagukandagiye ati yego ndiyo bwana ababitinye koko ni abanyabwoba abo banyabwoba rero twe ntabwo turi abanyabwoba turi abashize ubwoba niyo mpamvu twiyemeje kwirwana kugira ngo twibone mu kaga no mu kangaratete kugira ngo duhore dusuzumwa bya buri munsi abatara gukorana n'ubwo bwa gasenyi si uko bancheje si uko bamerewe neza ahubwo ni ubwoba bafite icya kabiri icyo acyaravuze mu mvango ko ingabo zo mu buzima zashyira ziri mu kuza zikaba zije kuturwanya ngo mbe ndumva ntabwo mfite ubwoba ngira ubwoba yaba jyewe ya na jenerali masultani makenga n'abatufatanije twese turabashize ubwoba icyo twakirenze kera ubwoba twabushize umunsi badutumaze badutoteza badutwika bakaturya twiyemeje kutemera ngo twikwe turibwe kiyorera ahubwo twirwandaho ahubwo ngo nange bazangireho bandi sinzi niba hari ikintu cya gatatu yakinuta yakinuta icya gatatu yaravuze
kaga n'umuntu bisana waregishije nibazaga mwegura intwaro narindi kukubaza mwari mufite intego ariko nayumvise ubwo kwari ugushaka ko uburenganzira bwanyu bwubahirizwa ariko aho nta nubwo byumvikana neza ukuntu mushaka ko uburenganzira mukegura intwaro kuki mutabanye inzira z'ibiganiro na mbere hose kuko Mventura bimaze igihe kuva 2013 isubirayo ku kubigarutse ubu na n'ubu uburenganzira bwabo bwari butaraboneka se icyo gihe mumwemera gushyira hasi intwaro bwo gari bwabonetse none mwaje kubwamburwa nyuma
kwemera gushyira intwaro hasi si ugushaka kwacu no gutora intwaro kwacu si uko twari twishimye dusete ahubwo twatora intwaro kubera ko twari tumerewe nabi duhagitswe na n'uyu munsi kandi kugira ngo twemere kujya mu biganiro ni rwa ruhando mpuzamahanga badusaba bati nimushyire intwaro hasi murambike intwaro mujye mu biganiro ibyo turashaka rwose turanabyemera cyane ntabwo uvuga ngo n'uburenganzira bwacu bwarabonetse ariko aho butabonekera n'ubundi tuzabuharanira kugeza tubugezeho
Tatijwe ry'Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi reka twakire na Jean Paul Umunyembabazi.
Yego ndabumva neza.
Ikaza mu kiganiro muri sanga vuba vuba izina ryawe naho uri ni ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ni Jean Paul ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza ikibazo cya mbere umuvugizi wa M23 ese ko mu bihe byashize twakurikiraga amakuru ya Laurent Nkunda yari umwe mu bayobozi b'iryo shyaka tukaba twarumvise kwizi kumva yuko yaba yaraje mu Rwanda bagize babaza amakuru bakurikirana amakuru ye mu Rwanda icyo ni ikibazo cya mbere
Laurent Nkunda yari uwa CNDP ntabwo yari uwa M23
yego ikibazo cya kabiri noneho nshaka kubaza igihe cyashize igihe cyose kibi yari ku mugabane w'Uburayi abanyekongo babwiye Shekedi yuko bifuza yuko Kongo yatera u Rwanda kuko irimo iteza ibibazo muri Kongo. Cyakubaza ni ese mu gihe Kongo yakifatanya na FDLR bakaba bagira imbaraga nyinshi bagasumbya ishyaka rya M23, bikangwa kubaza no mu gihugu cyacu batuza umutekano M23 yaguma muri Kongo cyangwa yakurikira abo baba baruteza ibibazo umutekano muke mu Rwanda.
Arakumva
reka mbere ku kibazo cya mbere cyavugaga ngo murora nkunda kuza ruyo wese NDP uko niko kuri rwose kwamba ikuri n'ubundi NDP ya bya inuvensi ya mbere ni nabyo ko ariko ndagira ngo hari ijambo rivuge cyane ravuga ati ngo yaje kumva ko ari mu Rwanda ndiwe ndi muri Kongo ntabwo muvandimwe wanjye rero wowe uri mu Rwanda uzabaza u Rwanda aho urora nkunda ari nuko abayeho ndetse ibyo rwose ibyo nzi muri Kongo ndi bakano kanje ishaka biri cyari cyangwa nacyo bere bitinze cyo cyangwa cyo nacyo bitseneza arabuga ngo bitse kugira ngo umuntu azaje gucunga umutekano mu Rwanda cyangwa uzacunga umutekano muri sinzi ko bizuze nacyo zurimo neza
inkunga ngiye hano mu Rwanda yuko baba bahikoma abana b'abanyarwanda batera inkunga iyo M23 kandi we byashize cyo yarari mu kugari u Burayi yahuye n'abanyekongo bambwira yuko bakoresha akabyose bagatera u Rwanda ibyo twari kwikenera cyane kumbuga nko na nyambaga yewe numa speech atandukanye umuyobozi wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yajyaga yigamba yuko igihe ibiganiro bitazagenda neza bashobora kuzatera u Rwanda ibyo nawe twari kwikenera cyane na noneho twibaza tuti ese mu gihe mwebwe mufite no kugenda musunika mufata ibice bitandukanye muri Kongo babagandukanye ko tuzi neza yuko kandi dukurikirana neza yuko FDLR nayo ishobora kuba ifatanya na FARDC baramutse babagandukanye bakabagarura inyuma bikaba ngo yuko bagira n'uwo mujinya ngo mutere inkunga n'u Rwanda ese ntabwo yagira ingaruka ku baturage b'u Rwanda ese baramutse baje mu Rwanda mwaguma muri Kongo na M23 cyangwa mwaza mugatafasha u Rwanda kurwanya abo baba bateye u Rwanda
muvandimwe reka nkubwire ibi bikurikira ubu kano kanya aho duhagaze ari yo FARDC ari na FDLR cyaba afite ububasha n'uburenganzira bwo kudukura mu byimbiro icya kabiri iyo gisegeta bwo ngo ashaka gutera u Rwanda ndetse ko icyo ashaka gutera u Rwanda ageze muri M23 niba ari umugabo ngaho nagenda atende u Rwanda ko ruturutse kuva Kamanyola ruturutse Kamanyola kamaze gukaza Rusizi kuzagera Gisenyi kukazamuka kukagera mu Birunga niho bagaba ari kutubira mu Rwanda dutera badusubiza inyuma bakunda bagera mu Rwanda banyuze ku Gisenyi banyuze Nyamasheke banyuze se Rusizi ahose kuba hari ntabwo zaba bandi bavuga ngo batera u Rwanda ibyo ni ibyabo haya twebwe turarwanya ariko twese ku mwatwara amari yabo turarwanira uburenganzira bwacu gisegeti na Paul niba ashaka kurwana urubuga ni urwabo rwose
ariko aravuga ati baramutse babatsinzwe bakabasubiza inyuma mwaguma muri Kongo mukavuga muti ntituva kuri ubu butaka turagwa ha cyangwa mwakwiza mu Rwanda mukavuga muti reka dufatanye n'abanyarwanda kurwanya abanyekongo
ubona mu mukuru nawe niba uri umuvandimwe n'uwo nguru kuvuga ko ari umuvandimwe n'abandi bavuze ko ari abavandimwe aho gusubira inyuma tuzara nawe kwa bavyo biri
yatizwe rya Amerika ivugira i Washington DC twakire Kwizera Lucky Ahmad
uraho mutagoma
komera
ye ndumwe gabe gurwana mukere ka ndumwe njye wabuyoga
komeza ikibazo wihuta
ubundi tuzi ko MONUSCO yaje muri Kongo igiye kurwanya umutwa wa FDLR none bisa nkaho FDLR yafatanyije na leta ya Kongo ese MONUSCO yo yaba yaratsinzwe kugarura amahoro muri Kongo ese ye ndibaza ni abahe basirikari ba Afurika bazajya kurwanya abanyekongo bakajya gutera abanyekongo kugira ngo babirukane njyena nagira inama MVTR yuko ushyira intwaro hasi byo babyemera ariko kureka kuzitanga ngo bazitware byaba bigaragaza ko n'ubundi bagiye gutsindwa kuko nta kintu waba uvugisha nta kintu waba utangaza n'ubundi intwaro bazitwaye bagutegeka uko bashaka intwaro mwana uba ufite inkoni bamara kuyimwaka ariyo ari gukangisha bamara kuyimwaka bakamukubita uko bishaki ntabwo bagakwiye rero gutanga intwaro bagakwiye gucecekesha urusaku rw'imbunda bakajya mu masezerano bakajya mu nama bakajyana imishyikirano bagahagarika intambara bakareka kwica abaturage kuko n'ubundi izo ntambara ziragira ingaruka ku baturage leta ya Kongo yagakwiye kwicara ikumva ibibazo bya MVTR ikaba ugasanga request ya cyangwa suggestion yayo na Kongo nayo ikumvikana kugira ngo barinde umutekano w'abaturage kuko ni nacyo gikenewe. Murakoze.
Urakoze cyane Kwizera Lucky Ahmad. Bwana Munyarugero, wumvise ibyo Ahmad avuze, ariko ubundi niki musaba leta ya Kongo yabimye gituma mufata intwaro? Kuki hatabaho icyo kintu cyo kuvuga ngo icyo mushaka bagitange? Niki cyabuze?
Bwana munyamakuru, ndagira ngo umuntu avuze byinshi, yavuze byinshi rwose. Sinagaye ndavuga ngo mvuze ya mama watanye ko uwavuga byinshi yarondora akanarondora akavuga byinshi, ariko kimwe cy'ingenzi cyonyine ndashaka kubaza, wagiye uzona mu gihugu kiyobowe gifite ubutegetsi, inzego zose ziriho, bagafata umunyagihugu umwe bakamutwika bakamurya byonyine, icyo cyonyine mvuga ngo atwicwe kubera ko ari Umututsi, agomba kuribwa akava ku isi, kandi utaharamira icyo ngicyo haramira ikindi. Reka rero kubwira ibindi byinshi nabyo reka mbabiretse kubera umwanya uhari, nabwo none narikenera kandi nzabikubwira byose detaye, kuko hari bimwe muri ajenda twateguye, hari bimwe ugomba kwiyongera muri ajenda nshyashya. Ariko icyo kimwe cya mbere cyonyine, wowe wari wowe kugira ngo ejo bazaguteka bakurye, wakwifata utegura mu nyamakuru.
Abongabo ariko n'abakozi n'abagizi ba nabi, inkozi z'ibibi zibaho mu gihugu hose, ibintu byakozwe nabo mwabyitirira leta.
Abobobo bititirwa leta byitirirwa iki? Reka ngo urugero rwanda umunyamakuru uvugira aho ngaho mu Rwanda, amarero rwabaye mu Rwanda ejo bundi, ntabwo abahutu bose ariko bishe, ariko abahutu b'ibihone, abahutu b'ibi hararungu bafashe abantu bizeje n'abaturage n'abandi nabo babaye bahawe intege n'ubutegetsi, n'abandi nabo bakora biriya bigakorwa rimwe kabiri gatatu bisubiramo, nta kindi kibiteye n'ubutegetsi bubi. None se undi hakabaye ubutegetsi bwiza, hari aho umuntu abantu igikundi cy'abantu cyakwikora kigafata abandi kikabateka kikabarya, uri ubutegetsi mukoga ukarebera ku manywa y'ihanga komite sapase dore na pesi.
None se Bwana Munyarugero, koko niba koko ubutegetsi bushyigikiye ibyo bintu akaba aribwo mugiye kuganira nabwo, mufite icyizere cy'uko ibyo muvugana nabo bazabishyira mu bikorwa, dore ko hari n'igihe uwo mutwe wanyu ujya kuvuka wavutse muvuga yuko ibyo mwumvikanye batabishyize mu bikorwa, noneho mufite icyizere cy'uko bazabikora?
Ndagira ngo umugabo avuga mugabana bwana munyamakuru, iyo tuvuga ngo tugiye kujya mu mushyikirano nuko natwe tugomba kugira garde fu zose zituma tugira serivisi, tugomba kubaho kandi birashoboka, kandi bizanakorwa, birashoboka rwose.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire Inosa Dino.
Uyu alo, ndakumva.
Aho uherereye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yewe, ndi Burundi muri komine Mwumba, provinsi ya Ngozi. Tena gira sabe umuvugizi wa Mventura, by'ukuri urabona yuko abantu baguma bafite aho bagenda, abana ntibiga kubera ibyo imvo za politiki bariko barashwaniramo na leta. Icyo nasaba rero, nasaba yuko n'ukuri moja kumoja hamu kagazi ni la gata rumuti ndo mbani zida muli Kongo ili nubi tagenda neza kuko uja ebe kufanya wanu mukangaza wanu abani wakangazwa abani nige mfugi kajigira abafira mungu wanu mkuli mugwana lanari bakumbi bagatanga maholo nukuli.
Ego, urakoze cyane Inosa. Reka tubaze Bwana Canisius mu Nyarugero.
Ese Bwana munyamakuru, icyo kibazo rero ntabwo nacyumvise neza, niba yavuze ntabwo nacyumvise neza, wakiriramo mu cyamake
we nta kindi yasubiyemo, gusa nuko yavuze yuko hari ibibazo birimo guturuka ku ntambara, aravuga ati ndasaba yuko bajya hamwe na leta bakumvikana bagahagarika intambara, kandi ngira ngo nibyo n'ubundi twari turimo tuvuga. Ariko ahubwo anyibukije ikibazo avuga ko abana batiga ibintu bidakora, ndimo ndibaza aho mwamaze gushyira ubuyobozi bwa M23 mu bice mumaze kwigarurira, amashuri ariga, amavuriro arakora, amashuri arigisha, amavuriro arakora, abana barajya ku ishuri, bimeze gute? Niba ariko bimeze, inzego zihakora nizihe? Mwaretse inzego za leta zirakomeza cyangwa mwashyizeho inzego zanyu nshyashya?
uko biteye ko twibukiraga mu nyamakuru no kuvuga ngo aho twafashe bwa mbere hateka nashije abanyeshuri batabafunguye ibiryo birafungura insengero zirafunguye abacuruzi baracuruza activities zirahari icyerekeye ubutegetsi bwo kugeza kuri uno munota n'umwe nambi ivuga banyumva hari abahungiye baratekanye barahari ariko abategetsi ngo batarabasha kugaruka nyamara turacyavuga tuti buri mutegetsi wese uko yari mu mwanya we icyo nicyo tugitegereje nacyo cyatumye tudashyiraho inzego ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubuyobozi bakadazi abasore b'abakada bari mu ventura nibo babungabunga umutekano nibo badufasha byose ari ryo fungura ry'insengero ifungura ry'ibiriziya ifungura ry'amashuri nibo bageze babidufashamo mu gihe cyose bagitegereje ko abari mu nzego z'ibanze bari babisanzwemo bagaruka ariko ubwo nibatagaruka inzego zindi tuzabishyiraho shyira cyane
none se abo bakoreraga n'ubundi leta baramutse bagarutse ko nta ngengo y'imari ya leta izabaha muzabigenza mute muzabahemba iki
bazabyenaje ibyo nikurya
Ati ijwi rya Amerika ivugira Washington DC twakire tuyishime Jean Baptiste
Tamwireho
Ego tuyishime uherereye he hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Uherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma ashaka kuvugana n'umuyobozi w'umurwa wa M23
Komeza
na mbanje gusuhuza abantu bose bateze ijwi rya Amerika amarwe bari hirya no hino muri iyi si
yego komeza ujye kugitekerezo
ndabaza uyu muyobozi w'ijwi rya Amerika ko
oya ni umuvugizi wungirije mu bya politiki w'umutwe wa M23
w'umutwe wa M23 hanyuma ndashaka kumubaza nti ubundi M23 ni umurwe uharanira uburenganzira bwabo kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ni uburenganzira bwabo hanyuma nk'iyi mirwe nako nk'izi ndavuga ni ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bo barumva nta munyenye bafite nimba nkimi nabyita gute mu kinyarwanda nk'izi nzego bagiye kohereza yo wenda z'umutekano bagiye nko kohereza mu burasirazuba bwa DRC bwo ko batazabarwanya ese bazaba bazanwe no kuba bareberera ko uyu murwa wa M23 urimo urashaka uburenganzira bwabo bwo kwishyira ukishyira ukizana barimo bumva ko nta bwoba bafite yuko ko bazaza baje gushaka uburyo intambara irangira M23 kuko M23 ni umurwe uharanira uburenganzira bwabo nubwo barivuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ururimi rw'ikinyarwanda ni ukubera ko ni abakongomani ariko bafite uburenganzira mu gihugu cyabo
none wowe ukaba urimo uvuga uti ese M23 ifite icyizere ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko zitazaza ngo zirwanye nicyo kibazo cyawe bwana Munyarugero ubushize komeza
hanyuma nkongera nkabaza ikindi kibazo kimwe ubundi M23 cyangwa M23 ko bavuga ko ari umukwe uharanira uburenganzira bwabo bw'uko bari abakongomani umuntu yakwibaza ati ese nk'iyi ntambara iba irimo irabera mu burasirazuba bwa DRC nubwo wenda tutaturaniye turimo turabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga ni abaturage bavanwa mu byabo cyangwa bahasiga ubuzima cyangwa se iyo nk'iyi ntambara ibaye bagerageza kuba batanga owning yo kugira ngo abaturage babe bava mu byabo cyangwa babe bagiye ku ruhande rwabo noneho hanyuma intambara ibe kugira ngo intambara nyine birumvikanira imira hanyuma kugira ngo abaturage batagira ati batabuzwa uburenganzira bwabo kugira ngo bamwe banamwe babe basiga ubuzima
reka agusubiza yakumvise
Yego, aratumiza ku telefone cyangwa mutega amajwi kuri radio.
Ujya kuri radio rekura umurongo abandi nabo barashobora guhamagara.
Ndagira ngo niba nyumva neza ibyo kuvuga ngo abaturage ngo bise aho turwanira ntabwo babahungabana. Ndagira ngo muhurugero nko bw'umugabo mu rugo, iyo uri umugabo mu rugo rwawe bizi nk'umugore wawe n'abana bawe, iyo utewe n'injoro cyangwa se ku manywa ntabwo urwana ushize umugore imbere, ahubwo umugore umushyira mu bitugu n'umwana ukamushyira inyuma ukajya ugasatira urugamba. Natwe ntabwo abaturage bajya bahungabanira mu mirwano. Yemwe n'ejo ubushize indege zaraje zirarasa kandi bisa imyaka gusa n'amatungo magufi, ariko nta muturage uri mirwano nta n'umwe. Abaturage rero turwana tubaproteja, tubasiga inyuma tukarwana twerekeza imbere. Gusa ikibazo kivuka muri mwe abafata bugiye abaturage kubera kugira ubwoba barahunga, ariko nyamara aho tumaze gufata nta n'iminsi ibiri ishira bataragaruka ngo basubire mu byabo kuko baza amatwara yacu uko abateye.
Hari icyo yavuze rero avuga ati ingabo z'umuryango w'Afurika w'Uburasirazuba muzifitiye icyizere, kandi koko reka bibaze ni mu gihe ubushize ingabo zawe ni nizo zabarashe zibakura hariya.
Ndagira ngo nkubwire rero bwana munyamakuru n'umufaransa aravuze ngo rien ne sera comme, ni ukuvuga ngo za ngabo z'umuryango w'Uburasirazuba Afurika y'Uburasirazuba njye nibaza ko nongere ngaruke nk'icyo nk'ibyo gitegetse watangiye ubutegetsi avuga ati abavuga ikinyarwanda n'abanyekongo nkatwe batekane batuze. Nyuma y'imyaka itatu gusa yonyine igashyira avuga ati nimubatwike mu barigihugu mu babare. Ndibaza nanjye ubwanjye wareba Uhuru Kenyatta urimo urukuzu ashaka amahoro, ingabo ze zizaza zije kuyasenya nangwa Uhuru Kenyatta azatera amahoro ingabo ze ziyabidure. Nibwira ko rero izo ngabo z'umuryango we w'Uburasirazuba ikibizanye ni amahoro ntabwo ari kuza kurwanya neza turuka, kandi nibihinduka re kontrere ubwo ni ukuvuga ngo tuzitwara nk'uko tuzaba tubitwara.
Reka twakire Eustache Sebuhoro. Eustache Kaze mu kiganiro muri Sanga, uratubwira aho uherereye uhita ujya no ku kibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba.
Ndi muri Sofitani ariko sinshaka kubwaho neza ko ni muri mukamira aka karere nyine k'ibiyaga bigari.
Komeza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ndashaka kubaza umuvugizi wungirije wa MV3 igira ikibazo cya mbere, ifite umutwe wa politike cyangwa ifite ingabo gusa? Ikindi cya kabiri ndamubaza uko niba ari urwego bashyikiriza ikibazo cyabo mbere ko barwana baoni cyangwa urwego rwa East African Community kubera nta kintu rwakemura ikibazo kiri muri Congo kidakeye mu mirwano. Niba baragerageje wenda kubageraho ngo babandikire cyangwa babasaba ubufasha bundi, niba ibyo bintu byarabaye na byadusobanura murakoze.
Urakoze Eustache, arakumva, reka gusubize.
Ndagira ngo musubize neza kuvuga ngo umutwe wa M23 ngo mbese ugira abanyapolitike cyangwa ugira igisirikare gusa? Nta mutwe niyo unavuga niba unabyumva neza ni umutwe politiko militaire. Ni ukuvuga ngo ni politike ifite abasirikare, ni muvuma ya politike ariko ifite igisirikare. Kibaze neza kuko nabo bagaragarira abo banyapolitike rero barahari muri iri jase hingiri, hari za serire zikora n'izidakora. Urugero ni ukuvuga ngo urusengero ya mbere ikora ni igisirikare ukoresha kizungurira amarira kugira ngo bakunde basunze. Serire ya kabiri ivuga niya communication na diplomasi. Ni ukuvuga ngo ivuga kuri icyo kibazo cya kabiri communication ndayifite n'abandi bagenzi bagiye dufatanije na diplomasi tuyirimo, ariko inzego zo za politiki zirahari zirubatswe kuva kuri perezida kugeza no ku bandi bose banatamu.
Reka twakire bwana Irankunda Hakim. Rangu nda hake mura nyumva
nashakumubaza ese ni baramuka bafashe Goma ikihe kintu bifuriza abaturage haba mu bantu begereye imipaka cyangwa se mu bantu bahunze igihugu cyane cyane by'umwihariko abakongomani, ni ikihe kiro bateganyiriza?
Arakumva.
Aha, ndagira ngo mumenyeshe ko abaturage b'Igoma ntabwo batandukanye n'abo mu ntara y'Rutshuru n'abanyiragongo bose n'abanyekongo gusa. Uko umutekano wifashe muri Rutshuru, uko umutekano wifashe muri Nyiragongo, ni nako zifasha ndetse bikagize kurushaho turamutse tugeze mu kirundo cyo
gutandukanye.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana Canisius Munyarugero, umuvugizi wungirije mu bya politiki umutwa wa M23 uri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokrasi ya Congo. Reka twambuke tujye kwa Arma Bigirumuremyi.
Hello
Alma, turakumva uherereye he ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Jewe nsanzwe mperereye mu mujyi wa Nairobi. Kwitanda jewe ni nk'impanuro nagomba gutanga.
Okay.
Kubisanzwe intambara igirira nabi umunyagihugu muto muto. Bari bakwiye kuja hamwe bakavugana abantu batarinze kuko guhunga birababaza no kwicwa bibabaza kurusha kandi bikababaza umunyagihugu muto muto. Nashaka iyo M23 bishitse igafata Goma canke leta uko ingwano mumenye uko muyitangura ntumenye kwihera. Gusa nashaka abogira inguva bariho bose baje bagirira imbabazi abenegihugu. Nicyo mbona cyihutirwa n'ukuri abanyagihugu bato bato bahura n'ingorane zikomeye cyane n'abano kugarukirwa no kumvira impuhwe no kugirira ikigongwe. Hama izo mpande zose zumvikane nta mahoro namwe ashobora kuboneka abantu batayaze kandi ibyo bayaze bakabyumvikana ko bagasangira igihugu kuko icyo gihugu ni cy'abakongomani bose pica kagwi kamwe cyangwa kandi nuko boja hamwe bagafatana mu nda bakubaka igihugu cyabo abanyagihugu bakabaho mu mahoro n'umutekano. Murakoze.
Urakoze cyane Arma Bigirumuremyi aho ngaho i Nairobi muri Kenya. Sinzi niba bwana Canisius Munyarugero hari icyo afite kuvuga ku byo waruvuze.
Kubyo yaravuze ndabyumva cyane, ndabyemera cyane rwose ijana ku ijana ko abanyagihugu bagufi nibo bababarira kuko nubwo ngubwo niyo byo nk'impunzi zari ziri imbere yacu Kanyarukinya tumaze gufata kimwe kandi aho bavuye ahubwo abanyekongo n'abandi bo mawonije barusahira mu nduru baruse mayeze babashije kubafungura n'ubundi barabajyana barabashorera babajyana aho bitinumva nyamara aho batabagiye ati nyaboneka nimuze musubire mu byanyu dore haratekanye reka da urumva koko kwa mugani b'abanyagihugu bato bato bafatwa notage bakagira manipulation y'ubutegetsi ati nimuze tugane n'icyo cyose tubone ko twahunganye kubera izi bintu zabo. Ariko wenda icyo yarakomeje ho gato akavuga ati waba afite imbaraga muri twe ni ukuvuga FARDC cyangwa se MONUSCO waba afite imbaraga yatabara abaturage. Ndagira ngo mwumvishe ko tubirimo abitege rwose natwe tubirimo tubona abahumuriza n'abatarahunga be kugira ngo bagere rwose batekane kuko ntabwo tubazaniye amakuba ahubwo tubazaniye amahoro turarwana nabyo kugira ngo tubigireho.
Ariko bwana Munyarugero hari akabazo abantu benshi bafitiye amatsiko baravuga bati M23 irimo irarwana igatsinzura ingabo za Congo mu buryo bugaragara, ariko Congo ni igihugu kinini leta ifite ingabo nyinshi. Abantu bakibaza batese M23 ifite ububasha bungana iki bwo kuba yafata igice kinini cy'igihugu? Ubundi ingabo za 23 ni zingahe?
Umva bwana munyamakuru, iyo uvuga ngo Congo ni nini koko ndabyemera ko ni igihugu cya kabiri ku muri Afurika ku bunini no kugira ingabo nyinshi uko kigira ufite ikindi turini ni nako gifite n'ingabo nyinshi. Ariko ndagira ngo umenyeshe bwana munyamakuru kimwe kibifata muri ibyo rukumbi ni ukuvuga ngo ntihaba ubwinshi nko kugira uburyo, ntihaba kandi kugikorega agatuza nko kurwanira ukuri. Rero ubwo bwinshi bwabo ntabwo butuma n'ubundi cyose abakensura. Ibyerekeye rero kuvuga ngo dufite ingabo zingahe, izo ari zo zose ziraneshwa zaba ebyiri, ni nka kwa kutavuga ngo romanzeti amvo mili umuntu umwe wenyine wihandagaje uburyo ubukuyemo batanu.
Urangendanya ariko ntabwo umbwiye umubare nyawo w'ingabo mufite bwana Munyarugero.
Munyamakuru wowe waje guhemba ngaye ku kwezi wabinsubiza ni ibanga professionnel.
Ayo mpembwa ari ku karubanda nge barabibona, ubishatse arabibona.
Barabyandika.
Reka dukomeze noneho kuri kiriya cyo nari mvuze kijyanye no ingabo za Afrika uburasirazuba. Ejo bundi uhagarariye ingabo zo muri Kenya yaravuze ati n'ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni gahunda y'ibya politiki, ibiganiro bya politiki, avuga iby'i Nairobi, avuga iby'i Kigali mu Rwanda, ati hagakurikiraho kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe. Mu buryo bwumvikana, kubambura intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe biravuga imitwe yitwaje intwaro mubarirwamo, ariko mu by'ukuri ntabwo harimo ingabo za leta. Ni ukuvuga ngo kubambura intwaro mwebwe mugasubira uko mwari bumeze, mukongera mukayoboka leta, noneho leta akaba ariyo yongera kugenda uko mwari bumeze. Bitari byo hakaza nimero ya gatatu, ari cyo cyitwa igikorwa cya gisirikare cyangwa se gukoresha imbaraga. None ko muri imishyikirano, niki kintu muzakora ku buryo ibyananiranye mbere, ibitarakunze mbere muri iyo mishyikirano byo mwari mwaravuze bikunde? Wigeze gusa n'usubiza icyo kibazo, ariko numva ko bibaye nk'ibitanyuze. Niki kintu muteganya, kuko icyo gihe nibamara kuba babambuye intwaro muzaba muri murinzwe n'iki muri negotiation muzamufitanye bwana Munyarugero?
Ndakubwiye ngo urabyivugiye neza ngo wohereze icyiciro cya mbere cyari gusubiza cya masezerano ya Nairobi, wohereze icyiciro cya kabiri cyo gusaba kutwaka intwaro, ibi nabyo bamaze kuhaza icyiciro cya gatatu cyo kuza kuturwanya officiellement. Si ukubivuze?
Komeza.
Ndagira ngo nkubwire ngo rero iyo bavuga ngo scenario A, iyo uvuze scenario A irananiwe, scenario B irananiwe, scenario 3 niyo izaba irurangiza. Nge ndagira ngo umenyeshe ko kuri scenario zose twimeje kuzikina. Iya mbere uko azayiza na tuzakina uko wayikoze. Scenario B niba aza kuyikina nabyo kuzikina uko azayikina tuzayakina. Nge scenario ya gatatu ngo niyo yateye ubwoba nayo tuzayikina duhagaze.
Ariko ubwo ntabwo mwiye neza uko bizagenda, umbwiye ko mwiteguye ariko ntabwo mwiye ibyo muzakora bwana Munyarugero.
Uko bizagenda uzabireba. Niba mvugiye ngo mbiteguye se tenda kuvaho ndi, ikizakurikiraho ni kimwe, uzabukirebe.
Reka twakire cha kubanga muyo vendi kumana ikaze ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga.
Mwaramukire.
Ego nyarutsa nyarutsa.
Cyane bomba sale ubukisi kandi akawubwira abantu kwa FNCUA nagomba za mumaze kujambo byavuze umugusa ahuza aba FNCUA abo na leta ya Congo.
Nyarusa,
ikibazo cya mbere mbe buriya ko yavuze ngo bashyire vuba.
Bwana Muyobe, ntabwo tukumva neza, murongo wa telefone uradutengushye rwose, ntabwo tukumva, sinzi uko bigenze, ariko reka tugushimire ko warugerageje kuhamagara kuri radio Ijwi rya Amerika. Amasaha ndabona agiye dushigaje umunota umwe gusa. Bwana Munyarugero Canisius, mbere yuko tukurekura, reka tuguhe umunota umwe use nuwanzura ku byo twaganiriye, ugire icyo ubwira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, ubundi tugushimire tukurekeye ukomeza akazi kawe.
Murakoze cyane bwana Munyamakuru. Nagira ngo nta butumwa bundi natanga, wenda bwaba bukubiyemo nko mu magambo atatu yonyine. Ijambo rya mbere ni ukumbwira abanyagihugu, abavandimwe banjye b'Abanyekongo, abatuye Goma, Sake, Masisi n'abandi ko bahumura bagatekana, turabatabaye kandi be guhungabana imitima, tubazaniye amahoro. Ikindi cya kabiri ni uko nsaba n'ubundi ngo uwo muhuza waje uhuruke Nyatanya na komeza akazi ke rwose k'umuhuza badufashe uburyo w'icyo umuntu fasilitateri ni uwo gufasilita impande zo muri zakiranye kugira ngo ahagarare hagati, noneho bicare ku ntebe hasi batoke inzowe baganire ku bibazo bafite. Icya gatatu ni uko leta ya Kinshasa gutoteza abaturage no kubagirira nabi yemereye icyo tuganire ku mahoro, dushaka amahoro arambye.
Bwana Canisius Munyarugero, umuvugizi wungirije mu bya politike wa M23, turagushimiye cyane, ukomeze kugira umunsi mwiza. Shimiye namwe mwese inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, naho mukanya mu makuru ya saa 12.